Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo Sidjo Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Altinere jeegom lewru Juillet hitande 2015 sappo jeegom yande jabbiri masilimaaji chapanɗe nayi e joyi miɗen tawa e nder maison de la presse jotti nonno ɗo kabaruji ɗi Oumar Waygalo Salim Juwara won to ɓoggi jamɗe to on compétitu wiide ɗum onon wakkati joni o wattu heƴama faaɓe ƴeewa yallah hono kaldal e kawral Alanzeri ngal tabirte kanko Mungi Hamdi o hollitti wiide yo ɗum gonga jaati golleji ɗiɗi darrama wakkati joni o faaɓe ƴeewa yallah hono ɓe gatta fa sariyaji taɓe ɗum won le kaldal e kawral ngal togal ngal to Alanzeri togal ko honde to woɓɓe kolliti wiide ley hen ko wakkati joni yo ɗum wajibi jaati ɓe ƴeewa yallah hono golleji ɗi darnirte homo fo yaha ƴewtoyo e hakkille muɗum fa homo fo heɓa dow hen foftere ko kaye en kolliti wiide ley hen ko caggal ko jaddinkoɓɓe naati ley ɓaleer leydi meɗen ndi nokku noddirteɗo nara wiyama yimɓele kewɓe puɗɗino yoppude toon guenñaji mumen wakkati joni ɗum wono kanko jokko kumana cercle to nara to o hollitti wiide yo ɗum wona gonga jama o fo hakkillaji mumen ana jotti toon yimɓele meɗen ɗum wono ñonguitiɓe wakkati nde baasi ɗi gonno ley saha leydi meɗen ndi dakaɓe nokku noddirteɗo kamberale leydi mourtani ndi hollitama wiyede wakkati joni o eɓe tampi toon sanni ɗum wono waldedi wona e jeeya lamu noɓe noddirta médecin sans frontiére noon hollitiri wiide so ni ɓe penaka dabareji ko yawi dukkutteji goɗɗi ana mbawi yiyede ley hen sikiraɓe ɗum wonno kabaruji mawɗi min jogini on ɗo hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade wakkati joni ɗum wono walde kande tawede ɗum woni kaldal e kawral togal ngal to Alanzeri to holli tawede ndeɗo walde nde darnama golleji ɗiɗo ana kani fuɗɗede ɗum wonon le balɗe garoje ɗe le leydi meɗen ndi kanko ɗum hoorejo leydi hoorejo ministrema le leydi meɗen ndi noddirteɗo Mungi Hamdi o holliti wiide yo ɗum gonga jaati so walde nde ana wara fa darne du hono guɓe murtuɗe gonɗe ley saha leydi meɗen ndi garan tawede hen guɓe tuguiɗe laamu bamako kañum union africain union européen e sediyawo Ousmane Diko
ko nana e hunde ko forɓe o batuɗiɗoɓe comité o santimo arande gannoɗo lewru juin mo cakkite mum gasali ley kaldal guɓe ɗe keƴaɗo nations unis wi kawral heɓete dow saria comité o liñalaɗe garoje ɗe so ndiyam yarama batu gaɗɗo yontere ƴaɓɓine nde laatike sago e ley wi Harouna Touré keƴaɗo haala plateforme e wi makko fa hande kaldal ngal ana yara yesso dow heɓande yimɓe fuu sago deƴƴere keƴaɗo sema Mohamed Ould Abdou wi garal ngal mum yo batte kaldal ngal ana wondi e yarude yesso Mangi Hamdi hoorejo ministrema yaggini wiide soldat sien jeegom Burkina keddiɓe ley tuna o golle haɗata e nden o wi haɓatoɓe nations unis jertido fa sanne saabe bonɓe bonnoɓe ana gondi e gollude fa pati dabare deƴƴere heɓa lawol
ko honde to woɓɓe kolliti wiide ley hen ko wajibi jaati wakkati joni oɗo batu darnete koɓe kolliti wiide ley hen ko ɗu ƴewete yallah hono yimɓele ɓe fo gatta fa keeɓa hakkillaji goti dow hen homo furdu heɓa dow hen foftere kanko Souleymane Darabo yo jooɗo o kabaruji journal ngal ɓe noddirta essor ngal keeɗe ko Ousmane Diko faccintini hen dow hen
le muncagol golle o fa lewru korka suuro ana waddanamono fuu yiidede fa hakkillaji kewte e hakkillam yo gonalngal gacca e ley comité o waddani tiiɗal heedi coordination toon mi yiyali no gacca wawi hettinirede sera sa ƴeewi doole muɗum le heeƴo wattu ƴengilgol golle ngol fuɗɗi ila nde siñina nde saabe guɓe ɗe ana kani neddude ley lewru wotoru haɓatoɓe mum hamɓe dakede nokku goto heeƴo wattu ngo ana e taɗude comité o laatoton noon yimɓe garrimo fuu oɗo comité ana ɓuurimo wagadugu o korsa e doole saabe yo walloɓe aduna fuu aadi heedande ɗum fa golle mum ƴeenga
sakiraɓe oɗo mbawi lettiri mijoji moɗo e hollomen bemalande ngal min noddirta phase facebook ngo kono ko kaye en mbino wakkati nde bomɓeɓe natano le ɓaleri leydi meɗen ndi nokku noddirteɗo nara hollitama wiyede ko jama o wiya fuɗɗi sottude to e guenñaji muɗum ni ko ɗum wiyama ɗum peene jaati noon kanko ɗum non jokka kumanande cercle nara o hollitir wiɗo wi sa ƴeewi wakkati joni o jama o fo hakkillaji mumen ana jotti o wi altinere hande du yo lumo narano jama o wari nannude lumo ngo sanne kanko noddirteɗo ɗum wonono Youssoufa Terra o yo jokka ɗum wonono kumandaw gonɗo to narato o keɗe ko barke si ko Ousmane Diko faccintini hen dow hen
yo hokkude on taƴoral tan hande torra fo wala gannaraga hande yo lumo nannoɓe go ana gondi e ƴurde paale ɗe fo warde gannaraga ndenagu e deƴƴere ana larme du ana haybi hakkille yimɓe du ana jooɗi kulol fo walanamen hande mono fo ana hinni haaju muɗum golloɓe laamuɓe du ana e gollirɗe mumen pati yimɓe nanga haala kayya en wiide yimɓe na gondi e wittude nara saabe ɗum penne no min e du hawni kan jaatino ɗum haalira
ɗum wonon walde ɓangude le wuddu leydi meɗen ndi ɓe noddirta famasi ne yalta yoppitere nde Hammadou Koufa woni e muɗum jaatiɓe kollitiwide nde ɗo walde wakkati joni o ɓe noddi noddago wideɓe kaɓoɓe les français les hen duɓe kollitiwide sa ƴeewi ɗum hono ɗo tubako woni fou yiiɗa hono alsilama ko ɓangirta le leydi meɗen ndi kanko Hammadou Koufa miccitede wiide on wondi en ɗartede le leydi meɗen ndi fonaɓe yesso saria ley hen duɓe kollitiwide ɗum honon bonanda cakkitiɗe wadde le ɓaleri leydi meɗen ndi koyɗe maɓɓe ana ley hen ɓe kollitiwide wakkati joni ɗum wono yimɓele meɗen jongitiɓe gomɓe to mbera to le leydi Mauritanie Dakar ɓe tomɓe ɓe kollitiwide ɓe ana gondi e tiɗallaji sanne min kalni on du le kabaruji amen ƴaɓɓinoɗe le yontere ƴaɓɓinon ɗe ɗum wonon kanko noddirteɗo Almahdi Cisso yo hoorejo walde nde wona e jeeyallamu nde ɓe noddirta cri de ker keɗe ko barki Cisso faccintini en dow hen
ɗum haɓɓata hoore amen saabi ɓooyi meɗen jonnori ɗum hono jaam e deƴere wora dow sahal ngal ko ɗum waɗi so mballoɓe kewɓe warta ɗon soɓe gaari dun ɓe keɓata gollude noɓe kaani gollirde e ley nokkuji ɗe nde jiiɗa fuu heeɗere wonɗon e ñawwuli bonɗi ko watta sababu majjum tawan so remama dun wala ko heɓete wakkatiji dun leydi ciliminori ndi worda hono no yirrani saabi sa ƴeewi kamɓe yimɓele jongitittoɓɓe hoto hen fuu ɓe jahata soɓe jongitoyo toɓe jongitoytoto ɓe tawoyan ton yimɓele woɓɓe ɓen dun a tawoyanɓe ton e ley tiɗal laji mawɗi fasanne
ɓe kollitiwi ɗum won laamu leydi meɗen ndi o wakkati joni oɓe keeƴi ki ɗumwon heeƴo wiide ɓe gara moƴƴintinde pon noddirteɗo pon hawsa ɗum won hono barasi hawsa tan en cas ley laamu ɓuurem o ley henduɓe kollitiwide ɗiɗo gulleji ɗum wara yaafide ɗum hono jahol e garol yimɓele gomɓe ley saha leydi meɗen ɗi ɗu faboto ɗum hono sukaɓe jokkolɓe gomɓe toon ɓe du no keɓirta gulleji kanko noddirteɗo Amadou Mouhamadou Touroyo maire ɗum won hono commune ɓuurem to keɗe ko barki Cisso faccintini en dow hen
yimɓele gonɓe ley sahal leydi ndi ko nafata ɓe fuu ɗum woni barasi o moƴƴine ɗum wona yimɓele ɓuurem tan nafata omo wawi nafude kala yimɓele gonɓe ley sahal leydi meɗen ndi o barasi ɓuuri fuu mawnude kala e golleji gonduɗi waɗede ley sahal ngal miɗe mila ɗum yo hunde nde en fuu kanɗen waɗande hakkille caggal muɗum miɗe mila laamu o ɗum ana hani daranade e banggal haybugol nokku o so ɗum heeɓi moƴƴinede eɗum wawi latade sababuji jirwinowo nokku o saabi mobilaji iwran bamako sigaso gara ɗo ɓuurem ɗo kañum e tawsa en miɗe mila godoron o dun ɓoyata moƴƴinten kabaru yirwere golle wona sukaɓe ɓuuren ɓe tan jokkolɓe iwran ley ɓaleri leydi ndi wara golla ley sahal ngal caggal muɗum kabaru kuranŋaji dun waran iwa e ley majjun
ɗum wonon sukaɓe naɓaɓe to alansiri to sukaɓe leydi meɗen ndi fa jaaha janggay toon kibaru balonɓe kollitiwi rakkadi joni o ɓeɗo sukaɓe jogui toon tiɗallaji ana foti lebbi joyi hande ɓe joɓataki hono koɓe kani yoɓede toon kono ɓe kollitiri wiide ɓe mbidu eɓe tampi toon sanne bete hande hollitamede ɓe dari ki ɗum wonon suudu ambassadaire Mali wondu ɗum won to alansiri to ndu fa ɓe kolliti hono metti maɓɓe fewde e laamu o kanko noddirteɗo Moussa Diara o yo hooreji ɗum wonon Mali koɓe janggoɓe to alansiri to keɗe ko barki Cisso faccintini en dow hen
min gaari e nokku o ko foti lebbi joyi wala fuu komin dokka ɓe yimɓele joppuɓe koreji mum en ɓe duuɓi muɗen en ɓamata capantati yettoyade e debe eko fawi koreji maɓɓe ɗi ɓe joppi caggal maɓɓe ɗi dow maɓɓe pawi jikkeji muɗum en ko waɗi somin joppi dakoyade yesso suudu ambassade ndu o ɓamaninomen aadi wiide o yiidan e amen famin pamminamo tiɗallaji amen ɗi noddago gomin gatta fewde e laamu o tinno holla finde ana nangiri men yimɓe ɓe gattan hakkille sukaɓe janggoyoɓe caggal leydi ndiɓe
ɓe kollitiwide ɗum won keñen ɗo bamako ɗo jaati hono yambere nde ɓe noddirta chande hollitan wiyede Mali ɓe piihi ɗum won leydi noddirteɗe Guinée Bissau micciteɗen wiide san o ɗo wi ɗum hani wadde ɗum won le leydi Rwanda hitande 2016 ley henduɓe kollitiwide le lewru octobre waroro ndu Mali ana hani fiidude e Mauritanie
Union européenne e gouvernement Royaume Uni e leydi Suède goni paabatoɓe studio tamani
sikiraɓe ƴeyaloɗon ni les réseau ngaji ɓiyam puɗɗiran ɗo mottiɗoɓe kollitiwide ɗum wonon walde nde wona e jeeyallamu nde noddirta debbo laafiyaɓe kollitiwi ɗum wono heƴoji maɓɓe goɗɗi kasene hono ɓe gatta fa yirwere waɗa ley laamu motti o fou e maggal muɗum bete hande holi tawede ɓe gondi e famminde ɗum wonono ko yaata capantati ɓi adama toon fa ɓen tinno paama kaɗa du ɗum wonono fati bonandaji gaɗa fewde e rewɓe kañen e sukaɓe rewɓe kamɓe dokkidiri juuɗe ɗum wonono walde nde wona e jeeyallamu nde noddirta car international e yimɓe no huminiɓe hono kibaru jande lele yire to mottito ngal ɗo kawritale ngal hani wadde balɗe jeɗɗi to mottito ley henduɓe ƴewayel hono ɓe derni to haqqeji sukaɓe kañe sukaɓe rewɓe caggal muɗe gardan faɗo kulli koroɗoɓe kollitiwide ko foti sukaɓe jokkolɓe capanta toon kañe en pammina to faɓe ƴewayel hono ɓe dernirto kohe maɓɓe ɓe ƴewdu yel hono ɓe derni to ɗum honono golleji sukaɓe jokkolɓe li laamu kulli koro o fe maggal muɗum gaɓɓe oɗo golle ɗum non walde sukaɓe jokkolɓe wonde le adnar allah ndu iɗum ɗum ɗum woni le heeƴo golleji ɗi walde noddirteene senzi 2015 e ko ditiwde ɗum wonon to ɓuuriyam to cukalel pamarel ngel duuɓi ɗiɗi kañum heddi toon le maayo ɓuuriyam ngo hollitaaweɗo wakkande o heddi le maayo ngo nde duw o naɓanawma ɗum won faa dogotoroɗo ɓuuriyam to faa ɓe ƴeewa yalla ndiyam ɗa no waawi iwde le reedu makko kaa ɓe keɓay ɗum waɗa honno ɗum feewiri feewi caggal muɗum du ɓe kolitiwiɗe wakkande nde kasaro heɓannooma nde wiyaama inni ko jaati wonno lonnude ɗo hay inni ko woni ko wattanaymo hakkille le henndu ɓe kolitiwde hikka woni rawani duu rawani yimɓeɗe nayo keddiɗe maayo ɓuuriyam ngo caggal muɗum en garantiminiren faa ɗo seguɗoɓe kolitiwi ɗum le cercle sego wakkati joni oɓe joƴƴini toono walde hannde humanade ɗum wonono yimɓele kibaru cellal ndeɗo walde ɗo ɓe kolitiwide yimɓele sappo e taton kan tawede le mayre neɗɗo fuu tawat le ndeɗo walde fuu sowno so neɗɗo muɗum ñawina kon andi e muɗum e mbawi fa badde ɗum so ordonnance ji muɗum gaari sekirade ɗum wono kabaruji min jogini on ɗo hannde ɗi ka fa hannde kedde heɗade honno andirɗon ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi